That's for music.
Never be boy again. Niachane ni mwagezi pareo, mwaze nuko yubiti nimefika nimepanga. Sina haja ya kupita leo, zimebaki siku chache tu nitangaze ndoa. Anacho nipa sesemi, baka kwengine sitamani. Mwenye mitego siwaoni, tunapenda nasie. Minajua mwamini, kama huyu walinao amini. Kwa nini msiamini? Wakati ananipenda nampenda mimi. Ananifariji napokuwa sina. Nisipompata tonyomba semina mima. So chula tope ananyike kima. Amekubali shida zangu mie doza kwake. Wacha ni msifie. Wacha onuna na wanune. Waini mnunie. Wakati ananipenda mimi. Najisifura pale nikonaga. Mama baby, yani najisikara pale ukinunaga. Mama baby, mweza kusitamani kukupoteza. Kwenye dunia, ana unanipatia kiufu kiunaniweza. Sana trust me, I will never let you go. Niamini kwako nimefika mimi, oh. Forgive me, kama nimekosa, oh. I'm the woman, you know. Wacha ni msifie, wacha onuna na wanune. Why ni mnunie, wakati ananipenda mimi. My love, my love. Wacha ni msifie, wacha onuna na wanune. Chaizo, aniki wakumekuja bla. Awe meneye shefu, awe mwana ushizo. Adi magoba kumu, awe blacky, awe tattoo breeze. Chup, achimu, afaga na pia binambe kidogo.